CKMusicPromos.com.
Success. Back then, the dream chase entertainment. LSK situation. Zero power, I got you. Saka near business. Osa yes and drama and jay weakness. Get money, yaba faka kusharu. Benzone kache useless. Kutunga zapatoni ya selling na even business. Great funny yukulu kupaske na sample ya mabuku. Pakomeza ni kuyamba mwche trozi mwozi na mdengo statu. Wagayo wanasavuka kuwa pongo zenda na sikio kumatu. Tunga ngene mujipa tu, pinga tu di better tu. Mufuni kwa disappear, tika penda wan kufika patu. Mafunza ungara kupa di bempa ndure dakas tu. Kugeto kulibe mkwap kuno tuzi nga matu. Na vachi kulide bama tupasa juice bene makitu. Uka ushandeo uisiliza kuno nisia tu. Kanga inswa zikachosa mapepe zima enda tutu. Valentimes ya fika ulibendra masivi ntu. Kupeza lichikiji paka barabara kumwa vidu tuku. Ninavuti kasiboza kuchito gurisa masuku. Kawala la simu ntionga mbele chifundo. Mama bela na mawido kuchito kulobana paka sido. Magero nao vajimanda no wanda majority tili singo. Eti mwamena nani sila life is smooth no pimpo. Ati break ima wawa but spend guys siyamu ya yaya. Muko sichika baba ni kuvika cha umanja mwamesaya. Para ifi palingete ni kupopo uka na sisi wadaya. Ukafola wasitenga ko out weka wajako pisa. Malao ni weka patebo mablaki rebo wazuza. Gaji tuzi mbesa mwishe kuribe mtu wazaka bwila kuuza. Mamuna ni kusikida, injini ni Land Cruiser. Kwanza ni spadakas before Black Panda gadba chusa Wakanda. Kuimba ni talent basaka kuname kuribe wanga. Wagai waimba vizungu bate wa blow ni wa vinyanja. Nilinga rekode soba ni pase ni pepe kwa shoro ganja. Nili na family veva ni chetekela kwa tukubanja. Nyimba kuchi wa metima mekinga shua tetiramo na karaja. Wagai wa rekode kuno sinizi waka ya talent wanafoja. Nichoka joa ni pesa madamu neba aja. Kufuta kwa inkoro mikuta bofu nitachana pisu weki. Majanki wakuno walibema ndabasowe la chena wa deki.
LSK situation. J Kiba, I got you bro. Ree Jaden, Jeremiah. Shout out Zero Power Josh, Tite Lab.
CKMusicPromos.com.